Dreams and Dallas beat.
Big man, little man, nyama, boom.
Nilipokuwa mdogo niliona kwenye movie tu, nikawa mkubwa nikaona kama kuzi tu. Mana alikuwaga na wapuzi, hadi siku nilipokutana na wewe mjuzi mwenye macho ya kichina. Hawa ni fine, hakuna siku kwako nitasaina. Nipeta watoto minikaina, usiku shona washa moto kama faina. Sogea karibu basi tukutane milio, kupenda ninazo sababu milio. Pile kwa show waga mina kilio, pako tamu kizidi basi unongeza kilio. Ya, yeah, mezidi wote kwenye dunia, unapendeza hata kiwa kwenye gunia. Nikiwa mbali na kucheki kwenye picha, mzuri watabia jeni na neta kuficha.
Bad man, yeah you fell to a bad man. Don't we let in anyone. I go make you my number one. I love you in a million ways. I will love you in a million ways. If I love you, I love you. My heart is broken without you. If I love you, I love you. My heart is broken without you. I love you in a million.
You're my emotion, sweet body lotion. You didn't make me diving deep in love. I've got a question you just could mention. But you was just make me lose control. Yo me fuzu kwa mapenzi na unacheki, na zaidi umejipanga na hizo zana kwenye sketchy. I'm your bad man, I'm your bad man. Your color come on belly come on steady. No no ni petty petty, got me feeling complicated. Hope we don't mind, hope we don't mind.
Bad man, yeah you fell to a bad man. Don't we let in anyone. I go make you my number one. I love you in a million. I will love you in a million.
Yeah, yeah, yeah.
I love you, I love you. My heart is broken without you. Girl, I love you, I love you.